جوتاماني كده كبروجي أمين إفولفول ده.
Onohiri bestijo tamani odo sa osaki ki modo usmanti ko halanto on kabaru ji gondi do di jodo maison de la presse la bamako salim jora wanane to bogi jande kuto banki ji e chudi jawle malifu ngadi murtere golle alkamisara hande hewbe non kebi hen torra yigol mali leedi libidu yari tagal ila mamar kadafi samnonde yo kabaru beedu rafinde nagu e wi onjo tobe yoga Ministry ke ada ala government du an wonno studio tamani handen o yetti tip ala ko golle mudun fa warde du e beedande dum en kuyam no de rnd nagu wartita le mali yo di ngoni sembe kabaruji di men jogani on bismillah mawdo an du studio tamani banki je chuudi jawle mali fu ngadi murtere golle ndagu nyalaade didi fuddude beete hande nenna e wi hore be syndicat be non yo wayde kawral ko APBF darti ko wadde de do murtere golle nenna e wi yogabe ka hewbe kebi hen torra buuti du hono bangal golleji kebal ka keddane Umar Waygalo e Ali Cisse
honno nyalaade godde de no nyaloma hande do juttida e bankeji di fu ayeta jamare de seedo ko warta ko fu nayirto bangal do karti wattite so jaltina kalisima do ko be noddirta guichet automatique jamare de kay hollitido do way wadde kutteji fewde e golleji mudien kedden ko be cifi do hen
le premier point
tobere arande be daari jojji ko laamu mali o hokki gollobe tobere dido barande am o woni hande assurance ona nafa gollobe sanne burde assurance maladie o tobere tato barande woni syndicat be hokke hala bere nayo barande woni kalsiko furuba way gollirde
pelle tiagontode golloobe le bankeji di be bi wajib tan yewta yallo ni meji mabbe di kan huncinede hore sabde be pamrino be golli ditta be ile le dubi jabbino di le ko warta ko bi so wala fu ko gollale heddube ngaran be jokkito di do murtereji kede mo kanko no dutti Abdoulaye Keita kanko no jogi do wakande fedde sa gontode golloobe le bankeji kany assurance ngaji le leedi meden di
waran dum tampina yimbe san jonu na um shaki am bank anahani yaltinaade no nonki hedde dum tiida la san to banking aji grev tiida la o beedo to don waral o buyta san ke banga
de do murtere fedde no dir sina bef wonde leedi meden di kany wadi dun do golli dal yimbe le golloobe kabaru jaaguji e assurance ngaji le leedi meden di be kolitiwi do murtere be jokkiti to dum fa jamma jango wattu 0h
murtere golle bankeji di anan gaddana keba leedi meden kutteji kewdi yogabe non kolliti wayde kardal hakkunde golloobe e gollanteebe wana ko weli fa sanne nen e majjum fa hande be dardi non kardal warre ko yaawi yalla kawrangal ana warta hakkunde mabbe kadden hem Mamadou Sam Seku wa beedora dem fam
le secteur financier joue un rôle
gollirle alusadaaji di na jogi nafa modo e lekkebe den no mutre golle balde didi matata sonne bangal mudun der leedi di ka dum do wala fiyede yimbe yaha e mutre golle bat raf kawral do gotu so mi fami tidalla o yo raf kawral e do no mo fuf famiri tarkul kawral sinandu wattu sappo e jitt livre avril hitande 1994 hakunde pelle INTM e CSTM sabbe bamnon adi kala wattu so beedugol joddi wadama bang ngalam otan yobe kunchana hore kabar mudun bangal golanobe ko hemunembe hakilami kay ko buri non yo do ngarta ngada tutundral hakilaji be yawtan dum fu fota gollede
kala kabaruji maldi jiddo hettindade do studio tamane fu on nyoddan do stop do whatsapp mudun 76 62 88 51 76 62 88 51 studio tamane yimbe jogibe kabordo be anda ko goni non kippike e galba mena kafa wadi maybe didon e barmobe didon beedo didon wonnobe do motoji machine bini police goto kanyi goto heedi damal hirnange galbangal nan gardi goto ane barmobe didon barmobe kafu nabama suudu dogotoro ton yimbe jogibe kabordo fa hande be anda ko goni don barmini bari gendarme goto nardu ngalori do onsande ko heba nan de gendarme o yo dako do law gaaw go juranno so jabetati chamini dun yimbe ana kulti pati larme harbo jama o nanno yimbe do onsa torranoma e jabbade de oje fore goto warano le lumo do onsa ana foti hitande handen duubi jetti ko laamu Kadhafi boni nenno honjotoɓe yogaɓe hewɓe ka kolliti oɗo kabaru yorni giggol hakkunde Mali e Libi e wi mabɓe hono kutte muɗum yo sella dari saabi yo Kadhafi daranino nden saaha leydi meɗen pati murtere janga ton nenno kanko professeur Bayla Niang o janguino faculté des droits publics wonko sefodi e Ibrahim Haran Diallo non keɗɗen hen Oumar Waygalo.
Les relations entre notre pays, notre gouvernement. Gisa
gokku mali kani e Libye ko nayri bangal politiki kay dum dariki wattu jono ka faande ko nayri bangal jawlele mabbe anado sa yeri nyaloma handen o hebe futti dalaji jogi to Libye tobe anda fu ko be gontani leedi mali ndido jonda tafa iwa e tidalaji ko kanko Mohamed Kadhafi o iwton ko darne makko mata masanne sabi deso tamo on wonno ton handen jaton way hebande tidalaji goddi leedi mali ndi jokala daɓe gomɓe li saha leydi nden kettinomo laamu koɓe wonɓe li leydi mali ndi ɗon kettinomo
comme il avait des relations personnelles avec les leaders maliens.
Studio tamani du les heƴoji men ɗi gollidi terajoji cewɗi mali ɗi an eko faabato dewrintinan leydi meɗen ndi yo ɗum ministre keƴaɗo haala gouvernement andini goɗo hakkillo nde o warno le gollirde nde beete hannden o holliti studio tamani yo kabaruji gongaranteji cettindaɗi kañe nafooji hokkata ɗum e wonde noon ana hani ɓeydude doole fa noto himmeji jama o banggal kabaru laatiɗo kanko Yaya Sangare o ministre keƴaɗo haala gouvernement wonko ha de mirana kilimayga keɗɗana hen Mamadou Sam Seku.
Mi faami wiide heeƴoji studio tamani na jogii nafa sanne eɓe kumbita sanne ɓiɓe leydi Mali ɗum fof faaboto hewtagol jam nder leydi men ndi e sembinde dewral e gootu maako ka ɓeyɗaade ɗum fof min paami wiide yo ɗum gollirde faabotoonde radio ji kewɗi nder nokku o banngal sembingol bawɗe maɓɓe e kaake gollirɗe maɓɓe fay banngal janndeji haala e radio e ko nannde muɗum ndenno ɗum ɗo yo nokku janngdinda jaatinan minen mila wiide ana haani studio tamani ɓeydana yakoore yalla eɓe kinno fa hannde ɗiɗo imadiraji ɗi e dawrino radio ji kediɗi ɗi wakkati joni o mbawɗi heɓde gollidude e studio tamani nawtoro kabaru muɗum no feewiri min mila wiide ɗum caɗele fof wala banggal heftagol kabaruji nder leydi Mali saabi séria ji na kuncani ɗum hoore ndenno ana hani mo fof hinno golle
muɗum
fa deƴƴinare heɓe kanko ministre golle e kaldal leydi meɗen ndi o yiide e syndicat ŋaji ɗi gadda ɗi gonda noon e mooɓe diɗi ɗi nenno o holliti du ɗiɗo syndicat ŋaji hono tonganɗe fa ñalaɗe garoje ɗe syndicat ŋaji ɗi fuu ande fa wadde du e duminde hoolare hakkunde majji e laamu o e wi kanko Oumar Hammadou Ndikko noon adan fuuni yo no syndicat ŋaji ɗi gorri fa wadde no ɗi mbarata fuu ana hani andede keɗe ko sefani kan le faccitago Mamadou Sam Seku.
Alhaali mo leydi ndi woni e muɗum banggal politique kakoye ko nande muɗum fawinde du tiallaji kewɗi holno on eko mon andini basiji ani tateji ɗi fof talki cinaɗi ɗum noon atiɗi huncinede hoore ndeno ɗum laatiki tiɗalla hewtagol hoolare hakkunde gouvernement o e kañe pelle kewɗe syndicat ji golloɓe ndenno ngalɗo kortal hannde ngal latto sababu mi martanan on kumpa huncangol hoore heeƴo golleji banggal dewral duminde hakkunde ɓiɓɓe leydi ndi minen jeeli ɗum faaba mo fof ndeɗo dabare ene fawi dow gueɗe tati e wattu dabɓo heɓde kabaruji dow kala syndicat ji e gurude ɗi e wattu hakkudejo yila amen yo landinde batu mawɗo e ley wattu duumiɗo yo banggal huncagol hoore tongande dow dabareji leydi huncani hoore e ley kaldal kala ngal
studio tamani yo faabal laamu leyɗe Suède Danemark Suisse e fedde leyɗe Europe.
Fanda kabaruji région ngaji meden keben fam non hono kanko hore chondi gardi en dun général de brigade wa hon kone o mo wonno altinere de heedi banamato o fuddiri kan o fo famana no habato e makko gorri ton nenno o wettike majju fasane e golleji mabbe di rende yimbe e jawli mabbe nenno o yottike du commune boron o do hakkunu mudi e banambe kiloji 56 o jeerni koobe dabbino se kulbini gelle tati do kadude di do kabaruji kede heɗade fa hande yewtere ma ana yesso yon tawde ko waɗani